Secrets. Robby Vibe.
Tamua mua fundo wahenga lishaongea, mtumbwi pondo chombo inaelea. Watamaliza bando kukomenti ya umbea, kutupiga vikumbo widokea. Hayawi hayawi ona yamekua, yamanani takabari dua. Malafi, malafi, niongeze kama yote, kama yote, yeah.
Zubi, 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 papara, misina papara. Mapenzi mubashara, unayonipea.
Oh, zubi, 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 papara, papa, misina papara. Mapenzi mubashara, yamenikolea. Takupenda milele, sheri.
Nitakupenda milele.
Sukari tende, urudani pambe, michizi wa milembe. Ushanibanika siwezi kupapatua. Popote twende, milima mabonde, hata miguru pande. Chunga ushiji ukazidisha utanirarua. Ushaweka mpira wavuni, usiuenzi kwa nyundo. Niende wapi ya mkini, penye uliniweka ulimbombo. Nitakupa vya unyagoni, nikukatie unola msondo. Usiende, usiende.
Zubi, 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 papara, misina papara. Haya mapenzi mubashara, unayonipea.
Oh, zubi, 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 papara, misina papara. Haya mapenzi mubashara, yamenikolea.
Nitakupenda milele, nitakupenda milele, baby.
Na mi